Easy on a far.
Ichi chikondi ni wambiri wa mafuna kuchiponya. Oh my baby you my lover. Apa manje ni kontolola. Ichi chikondi ni wambiri wa mafuna kuchiponya. Oh my baby you my lover. Apa manje ni kontolola. Iwe banja yanga, za kuzimisa na wanzanga. Ona kuli ya mama neni kutona wakuziwe makazenzi. You so special mommy. Za kubutikila everyday. Za kukumbatila kukumamatila. Ukaziwe ni vachenji. Unike fienka fike aye. Unike fienka fike my baby. Unike fienka fike aye. Unike fienka fike my baby. Jikoni chatu, mwene mama utizonde. Apa kukamba kamba kuwata wata kulibekwe waheni. But don't give up iwe. All over tinyoze baby. Ndaba mutima wako na sanka kale iwe baby ni forever. Tia, apa manje ni Dubai. Babe I want you to say I do. Osafa kenze lube wakamba. Chichikoni mamini wa mafuna kuchiponya. Oh my baby you my lover. Apa manje ni kontolola. Ichichikoni ni mamini wa mafuna kuchiponya. Oh my baby you my lover. Apa manje ni kontolola. Undeke fika fike ahe. Undeke fika fike my baby. Undeke fika fike ahe. Undeke fika fike my baby. Undeke fika fike ahe. Undeke fika fike my baby. Undeke fika fike ahe.